Pitantu dabarra ministeri haja ala America ti tantu nitiga fatamtu haja ala Africa Linda Thomas Greenfield akinje tutti bulchoti Ethiopia hirir mormi oromiat bahamratti tarkanfi motuma hag dabra fudatamuni dogogor jadani hamanani jedu bulchoti America tanirratti sambata diqqa gazete so tafinfinne jirani ibskenani iskender freu terge tigisti dubisa
ya igamta Africa finfinne titame kalesa tumuramiratti kanirmate garin United States immota adda addaratti gazete so taf ibsa kenera gafi wan neatan kessa tokko mormi fi jequmsa oromia kessa jia sadif deema jirulal set duratechun usaid fi hogantun garcha add the girls miss hal oromia kessa lalchise garin kun qamota motumma fi oromota wajjin walarge hasawsa dubatti
We met with people on our first day here on this issue with the government and also some very thoughtful
Turti kenya finfinne kesa kaguya drat motumma flemi won oromo ya damadalaw aqman hagatukku walin dubanne jirra kanaf halli de majru ya addisa ta usabe xifneira hala jiru to anna jala olchun daddabamnan daran hammata ade musas ya dachis ne jirra hala jiru le atattaman dammaqne hordufu kenyetti fufna Hata umale, debinu kennamef namota nuti dubbisnerra akkawubannet, halle akkasikun furmata tu nargatin yo ittifufe balanni fidumalu ilalchise hubanno walinirra genyerra, kun qabti idurati. Inni lammatammo, gafi namota kesuma gafi darga gota aggeffachu gamalalen, dandetti cima jiraachun rajiratu, hala furmata argachun rajiruf gafi san gafatan aggeffachu. Debi sirri kennur afis rakkonjiru malakkatay hubachu.
Motumman Itoophiyaa yeroo biyyittiin rakkina siyaasaa keessa seente hunda hiriira nagahaa warra bahan irratti dhukaasa banuun filannoo bara 2005 dabalatee kan barame ammas hiriirtota nagahaa Oromiyaa irratti kanumatu raawwatamee kan jedhu walqabatee gaafii dhiyaateetiif deebii kan kennan immoo dhimma haajaa alaa United States'tti itti aantuu ministeera dhimma Afrikaa Linda Thomas Greenfield.
That was an issue that was discussed with the government and there was a recognition that
motuma walin immanu timarian ne kesa tokkana tarkam fi humna fudachun dogogora ta ubataniru immotinu tikas ne kesa malalubunama badu hindandenyen devi akkakennan poliso talenjisuda immasa akkasani nammesnet namota hidaman heddu gamalalenis murti haqa atattama akkargatan walin dubbanne jirra
karaa biraatiin mormii fi walitti bu'iinsa oromiyaa keessatti muudateef sababni rakkina bulchiinsa gaariidhaa walqabate ta'uu qondaaltonni dhaabbata demokiraasawaa uummata oromoo dubbatan murtii kanarras kan gahame marii dhaada'uun haala oromiyaa keessaa qorachuuf taasiserratti ta'uusaa itti aantuu dura buutuu dhaabichaa fi kaabinee Itoophiyaatti sadarkaa itti aanaa ministeraatti qindeessituu dhimma bulchiinsa gaarii kan taate aadde Asteer Maammooti. Aadde Asteer Maammoo televizyiinii Itoophiyaatti haasaa godhaniin
እንደሚታወቀው የኦሮሚያ የቁጥ ሁኔታ ባለፉት ወራቶች ውስጥ
አኩመ በከም ሁሉ ኦሮሚያ ከኔሮ አማ ባትሌ ደርባን ኬስ ሰበባ አዳዳቲን ኬስ ማሞ አደድሩማዳን ረኮብልቲን ሰጋሪ ራንከንከ ናኖ ሰና በከወን አዳዳ ኬስት ሀለ ጄቁምሲ ፎከር እት ኡማመ ገማገምኔ ጅራ ከናፍ ሆከራፍ ጄቁምሰ ከናፍ እቲን ከኡምስ እጆን ረኮብልቲን ሰጋሪ ተኡ ገማገመ ገገስነን አደባፍኔ ጅራ
Murtiin adda asteer irra gahame jette kun garuu waan kana dura waa'ee mormii Oromiyaa keessa laalchisee qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa jedhaniin kan wal hin fakkaanne ture. Paartilee mormituu biyyattiis mormiin kun bu'aa roorroo yeroo dheerate jechaa turaniiru. Marii fi qorannoon godhame kanarratti dura taa'an dhaada'oo fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Muktaar Kadir hin mul'anne. Isa bakka bu'uudhaanis kan ibsa kenne obbo Isheetuu Dassee ta'uusaa gabaasni Iskindir Fireewu Finfinneerra nu erge ibseera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.